Captain Shaka. Yeah, Mr. Yeah. Randy Chun, Nilije Mate Kenya. Na nyua kumoza na machenya. Vindo miso vachena. Mwanya waka mauno kwa chema. Vima type vose viripo. Kuriva kwenda chomene na mavirigo. Bekashi type chane na bekashi type shako.
Apa tamu songa, niposo tamu honga. 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 Apa tamu rrr.
Geza tatoa Tamu kazga waka pandoa Baraka kujumba marikweru Olo kanga waka magweru Ninji chitirije Haso tatimba na seso ni mabige Para wakumbenge ngombe na mtora kwa sibwe Pie mestaki pano ni ribwe ribwe Big, big boys tameta mipara Manya waka mtumba muri makopara Kwa bini osa tenjipara Iwe na mesangani ni pepara
Apa tamu songa Niposo tamu honga 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 Apa tamu rrr
Stream, download, and share.